ζω μπάλι σαν My feelings
My feeling make it
Έτσι baby πάλι Usiponona pumzi na bananana Έτσι baby πάλι Unaumisi utamu bananana Έτσι baby πάλι Sakando hivyo kwa nini twagomba nanana Au ndo kweli Tamu na chungu ndo raya kupenda nanana Hawajui yo Baby na unazonipa Wapi unanishika Na ndo mana mwengine sitaki Hawajui Na navyopenda sifa Basi hapa pichwa Mana najonga nipenda na unyaji Nachotaka ni wambie ya unanipenda dali Hautaki kuwa na mimbali Bila mimi hawezi Basi niambie ni wambie wajue Kauna nipenda dali Usiku bila mihaulali Niendo wakompenzi Basi niambie ni wambie wajue Tunapendana 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 Tunapendana
Mimi Ni mimi hapa Ni mboso kani tena Penzi ni hadithi za siku nunu Iwe kwenye furaha nyakati ngumu Penzi ni maradhi nishikwe pumu Nimekupenda we ashki majinunu Usinificha dharani baby ni chumu Mengine tu yafanye tukiwarumu Aki ya mungu wala yuki ni thurumu
Bombo clutch
Na nyonga ndumu Oh wewe Sitaki ni kukwaze usini kwaze Tukawapa maneno watutangaze Wengine wanangoja siku gombana Oh wewe
Penzi kwenye kibaba lijaze jaze
Mambo ya kini kaba uniliwaze Leo tule mlenda kesho nyama Basi nambie ni wambie kauna nipenda dali Usiku bila mihaulali Bila mimi hawezi Basi nambie ni wambie wajue
Kauna nipenda dali